day they rob me. Every day they cheat me. What thing reach me? Say you no go give me. You no go give me. Hey. Every day they rob me. Every day they cheat me. What thing reach me? Say you no go give me. You no go give me. Oh sukono, and you see no sukono.
Ashimo give me kai melufa. Iwe jine to hafo. Hokwa makani na wambo. Ashimo give me kai melufa. Iwe jine to nafo. Hokwa makani na wambo. If any we man no see na jiyo. Chukwu gosi li bonyani fenine.
Wande mu ezio kukine bu.
Emenu mani boka dilili. Ife chikulu nyake melili. Maka chiji le jina oge folili. Oge folili yo.
Every day they rob me. Every day they cheat me. What you reach me, say you no go give me. You no go give me. Hey. Every day they rob me. Every day they cheat me. What you reach me, say you no go give me. You no go give me. Oh sukono, and you see no sukono. Ozemena, eh. Ozemena, eh. Oh sukono, and you see no sukono.
Opani omunnem abena ngosi chukwu gosili igbo owali ife igbo na enwe folo chukwu nyele igbo ife niile n'ezia n'ezia mana ndo je egwelo mana eme enuman igbo ga adilili ife niile chineke kwele igbo na nkwa ga emelili okwa nwele onwe igbo enwelisigo onwe maka ije ala n'oka esi nwezi onwe maka a na-ekwusi anyị ga adị ife niile igbo ji biri ga adị mmụọ niile igbo ji alụ ọrụ ga adị omenala igbo ga adị ọdịnala igbo ga adị ife ọma na-emeli igbo ga emeli igbo na-aga emele enumana ọ bụ ma igbo igbo adịrịsigo ọka igbo si dịrịzị ka anyị na-ekwuzi maka ya ọkwa n'ọkụ laivi na-ekwu ya na nwanne nwoke bụ MCs nyagazie.